Nina kaneno niseme na wewe. Tega sikio makini unielewe. Kwa maana wapo wengi wazuri ila kwangu ni wewe. My sweetie, chunga usije niache mwenyewe. Baby oh, baby oh, you are the only in my heart oh. Baby oh, baby oh, umenifunga di macho.
Talia,
yeah.
Talia.
Ah baby, ah baby, ah baby,
oh,
love
baby.
You
tell me ya, tell me ya ma.
Utani koroga, koroga, kilia.
Talia, Talia.
I love you, I love you,
oh,
I love
baby.
You
tell me ya, tell me ya.
Alivo jazo kunyuma kama kabeba mlima. Miho ingumu sina. Kama ni boti safina. Roi tani umakinyacha.
Kusa.
Shindu shindu au kinuna ntacheka. Nipe kitanda ni vyote paka kwenye mkeka. Oh bebe, milio flani katoni za tarumbeta. Kama ni pambano, we my weather mini cheka. Basi baby we ni nganganie, hujalocha ni kumwakie. Kwenye dali we uninginie. Aeyeyeyeye.
Jalia, jalia.
Oh bebe, oh bebe, oh bebe,
oh,
I love you. Utani koroga koroga kilia.
Talia, Talia.
I love you, I love you,
oh,
I love
baby.
You
Tomia,
Tomia ma. Alivo jazo kunyume.
Aga.
Kama kabeba mlima.
Aga.
Miho ingumu sina.
Aga.
Yeah. Kama ni boti safina.
Aga.
Roi tani umakinyacha.
Aga.
Yeah, 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 lele.
Aga.
Gomeli mixi na sukari. Mweza ako silalie.
Oh, 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 dali. Mweza ako kukuna kidelima. Yani silalie, yeah, yeah, yeah.